mwana buli saidi anili aliachirabe mbasanja kosawa kazi lero luno tugendera okuba bingi byachuka guno mulembe na bakadie bayayenyo sibyogeza buto manyi nkuze kati abachala bayogedde ne bagamba nabo bwe bintu byabasukako ebyatuka nembasanja bamu mukwano gwababula naye nga bagala akapya kayimba bonna wamu mbu mweronde mwabamu aba bagamba batyo bana bayina toche zitavumbera bwe bintu byenkana embibuga n'embyalo wandi oluusi n'ensobi mbasajja gyeveeno sabo batwagaza akayimba tukayimbenga naffe tubeere bakayimbira bayimbi nnyo bwe bintu byenkana ewatali kwekwasa tumanye obuzibu obuli mukola ennyimba batulangidde mbu abasajja twepanka tetuyimbanga nako tusaba nnyimba mpya ani yali alabe olutalo n'olutankula munnange n'okubirwayo era neno byenkoona mwatwera byansobedde bwe bagambye nti bwe twogera kuba omukwano gwatula tuli mukulamuza masannyalaze tugatuuseeka nga n'akatooki butooki ate kabulumbalumbu mbu abasajja mwebaka otulo n'ettooki buziba kumira mu nkyenjubangeze gitwekyamu amanda kiro okuwona ebyekwaso gwe munno n'ojja omuleka ekirooti omunzikiza kati abasajja tooki muziwe saaviisi emmwanyi n'emirondo mu bigaenga zimulisenga temuli kavumbeera abakazi be bamugenzi gye mbagambe nyo sisi bwe twakakoye ne bagamba nabo tuwanyise ffe tuyimbe engoma bazaumire n'ettooki ezaffe ezaakazivumbeera kakutama ekyokubaddamu mbutuufu kyagaana n'ensirika ekibuuzo kyanzikakkanya zenna leero luno abatanna bakuyiga kwetaasa gagenda kumyuka abasajja bangi nnyo kuba abakyala bakoze ebikoosi beebuuza mbw abaami ddala kayimba kike twayiya baayiya kasisiri twakanyoomodde kati ke kadde bikyuka amakooti geeralike ffe tuyimba abakazi bakuba engoma zaabwe tubadde naffe tukoowa nnyo mu kkuba embuutu nze kasaba n'akuba engala byewoomerera ndi mwetegefu nnyo okuyimba mwanange naye eddoboozi kyemmanyi nti lyagejja siyinza kuteeka sitiriya nti mu bbeesi nga bakubye engala byewoomerera mbadde mwetegefu nnyo okuyimba mwanange naye eddoboozi kyemmanyi nti lyagejja siyinza kuteeka sitiriya nti mu bbeesi kalumanywera gwenda byakabi kalengedde kuba akafaananyi mu maloboozi g'abantu kati erisajja ng'eryopima oliteebereze kiba kifaananya nti kyagabizi mu nkuuna taata juni yayimba mu ekizampaawo kino kijjo byamaka gonna gakweddaabulula muli abalina ebirago ebisaakaavu tuwonye emmese n'eminyama yo bigabulire abakazi mmwe mutusindise tubyonoone bino ebisajja bemutumye okuyimba byonoonyi sipulaano n'ettenagogo mugeerabire kiringa kuddira mulema omuteeke mu ggoolo n'abakazi mwenna mwenna mbasaasidde munaalaba akatuuyo k'engoma nno kangi nnyo katuyimbe mutuuya n'okkuba engoma zammwe banaabalabi sokike n'olukuba engalabi babe beesaliddewo kirungi nnyo naffe tubanguyizeeko balubu n'amanda tooki zaffe zibeewonnamu nga zeetegeka temutuswaza zo tooki ne zivumbeera kati abasajja tooki muziwe saaviisi emmwanyi n'emirondo mu bigaenga zimulisenga temuli kavumbeera abakazi be bamugenzi gye mbagambe nyo sisi bwe twakakoye ne bagamba nabo tuwanyise ffe tuyimbe engoma bazaumire n'ettooki zaffe zaakazivumbeera kwate kati abakyala mwesibe enkoba nno mwenyweze kuba omulimu gwemba okukola gw'amaanyi njagala tugendere wamu gwazina nanga ayimba gwe nkyusa n'ennyimba laga amazina ng'okyusa gwe ndeetalingala manya nti naawe otyo gwe mirimu nkuwa ebiri amazina n'engoma tokola ebyakasobeza ebinaatuyombyanga n'ennyimba lingala ate n'okuba engalabi mugenda kukuba engoma bulungi nnyo mukwate n'amazina gammwe nago mugezinire olwo mwonge feba meni Faba miga tugenda kuimba mweonye Tutere mudare visoko vinginyo Tulwana kuwa singa kuwe mwaimba Manjera tuja singa batu akole ntegeka Emikolo chinava kumwene jigotana Awe ntuyo wezi sabira katambara Nenyota na yosabe kumazonye Yola baziko ya basaje na yate ba mama Uzanya nangu mobite vya mangu Ata mkute ya wagambu utule mbwa Songa na kusikula malinya mwanange Ya kutuma kadu wane manti uominyeka Leka maloku sasira wakaza wageja Mrabi ba mama Agama kudene mbuto mba saside Muja kuwekira na songa mulifunga labi Zanga koje muna unzikira Babe mbozi yengo masisani tajisuwa Umena kumire ntu yotu demwa manyi Na fetu yimbenga bukia wukabuli banga Webina bali meriranga tuda mwetesa Obamba iza kapia chifemu mitingi Waya gala kapulina bunjinyo Buhoka gala jangwe kabude wanzikiza Kala uwe nkominzize waka wange Yenze sega wa mwemuna rakai Na inga chimba gambi chumu chambuire
Ajaba sanja tochi muzewe service Mpanyi ni mirondo vigaenga Zimuli senga temuli kafumbera Awa kazi veva mpenzi jemba gambe Sisi wetuaka koe ne bagamba nabu Tuwaji seferu imbe mumabaze kumire Nemtoche zafeza kazi fumbera Kwa tewa